obvious, obvious, mntwana yam, kusanokufuneka sometimes ayinjalo, obvious misbehavior. Macabisi ngamna bathi go A1, go A1 LG, antholakali funa iqibini ngelitshwalo nabantu babantu.
Let's misbehave in the name of fun. Even if you engage, so yenza ubusuku obuyiwane. Ababo abantwana abashiki into yokuhlala bana chance, abontanga bazoyikhipha into yokubhaya. Intuthi esiga yiko ngivayile VIP section, ama superstar xoxa ngama sneaker nama PlayStation. Thingiphumela ngenze lento lengiselela eclubini, thingijike ba ngiyaenjoy nalento lesehlazini. Yazi bahle kakhulu abantwana nalaba babi mogqoka amabhiya gogos. Funa umuntu womuntu akeze nalo nongenamuntu beso let's go lock. Thanda ubumnani ngathi siphilela lock. Thinta abafazi azothinta imbakwaka. Bass drum yakubiza dance floor. Goldigi phethi biki never sure. Haras uchero zovele nkantolo mophelelwe budi lastic is golod. Pheli linyama fikile drought. Sela utywala sisiva amanzi. Siya misbehavior in the name of fun. Ngapho saiba nayo shaya isigubhu esikorrupta manana.
Into ungabane leki zula 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 pam kwethu.
Mika bantu sidla bantu.
So killer toots.
Let's misbehave in the name of fun. Even if you engage, so yenza ubusuku obuyiwane. Ababo abantwana abashiki into yokuhlala bana chance, abontanga bazoyikhipha into yokubhaya. Sidla abantu babantu la, sidla abantu babantu. Funa ibad girl obazisa ama good boy. Funa ibad girl othazwa ama bad boy. Ngithola wena bad boy girl uyafona masiyolala shay convoy. Funa bama please call, abo please call skates all up. Lama leader kunika yonke on the first date. Ama good girl ayang frustrate. Phalazile ngabeda funeka umuntu mangiphu straight. Yolo namhlanje amabhanzi ayasmile asikhokho. Khuleka ungasabi ukufasa silolo. Thingilandela umntana uyangichaza nono. Wayo ubhake kanje gcwele indawo asikhona nokudlula nono. Uwe wonke lo nawe lokubhaka kuyakuxaka. Do the booty hop ngibo mina ngizibhalansa ngezandla. Chaza mo shake lento yokuhlala ukubheka empumalanga. Thweka thweka nyana ngibo flathela ugobe ngibamba isibono. Muva ngathi ulunywa ishishi boy. Let's misbehave in the name of fun. Even if you engage, so yenza ubusuku obuyiwane. Ababo abantwana abashiki into yokuhlala bana chance, abontanga bazoyikhipha into yokubhaya. Sidla abantu babantu hey. Sidla abantu babantu la, sidla abantu babantu.
So ginga lova.
Sidla abantu babantu.
Let's misbehave kodwa singakhohlwa ukuba safe. Bangabhemi abangabhemi ngoba bazolala 3 days wrong right. Ngendlela right asisidaleni soyisolve ekuseni but silwane sasephathini.
Sidla abantu babantu.
Amehla abhalwe enkantini besibhema nabantu babantu. Asanga nabo abantu babantu mara samba nabo abantu babantu. So heavy fun nabantu babantu. So jail ubey abe strong kumnandi siphuza ngayi-draw. Siminyala amashuthi a-draw bathi 242 zamakhaphu layi-4. Girls night out uthi sidlelwa so. What you don't know doesn't hurt you ngisho. Yazi impilo iso ayikhofe abadala basho. Us misbehaving in the name of fun. Ngoba usayiba nayo ubhonya isigubhu esikorrupta manana. Let's misbehave in the name of fun. Even if you engage, so yenza ubusuku obuyiwane. Ababo abantwana bashike into yokuhlala bana chance abondanga bazoyikhipha into yokubaya. Let's misbehave in the name of fun, even if you engage so yenza ubusuku obuyiwane. Ababo abantwana bashike into yokuhlala bana chance abondanga bazoyikhipha into yokubaya.